Abaana abiri mu babiri abadde bawangaalira ku nguudo z'ekibuga Soroti baddiziddwa ab'enganda zaabwe oluvannyuma lw'omwaka mulamba nga babudaabudibwa mu byalo eby'enjawulo mu bitundu okuli Teso, Karamoja, Lango ne Bugisu. Enteekateeka ewomeddwamu omutwe ekitongole ekiteeso Children's Development Foundation ekimanyiddwa nga Freedom Boys nga bakolera wamu n'abakulembeze b'ekibuga Soroti. Ku baana ababudaabudiddwa, baana babadde bawala ate 18 balenzi. Abaana bano babanguddwa mu bukugu mu mirimu gy'omu mutwe ate abamu baddayo mu masomero ne bava mu primary ne bayingira senior. Ekibuga Soroti kisanze okusomoza olw'abaana b'oku nguudo nkati basoba mu 18 nga guno omuwendo ogukubyamu emirundi esatu okusinga ebifo ebibudaabuda gwe basobola okulabirira. Musa Oroma, amyuka omubaka wa gavumenti ow'ekibuga Soroti, alaze obwennyamivu olw'abaana b'oku nguudo abeeyongera mu ggwanga nti bandivaako obutebenkevu bw'eggwanga okubeera matigga. Oroma agamba nti abazadde bagwana okuteeka amaanyi mu nkuza y'abaana awatali kufa ku kikula kyabwe oba balenzi oba bawala.